Kalo kelen dɔrɔn Trump ka fanga daminɛli kɔ, CEPAC ni o ye conservateurs ka san lajɛba ye, u galabu kɛnɛyalen y'u ka tile naani ɲɔgɔn kunbɛba dabɔ. Olu minnu ka politiki hakilina jatelen bɛ ka sinsinnen don lada, du ani kɔrɔlenko matarafali kan. Mɔgɔ batan ɲɔgɔn de bɛ to ka ye o lajɛ kɛnɛ kan o mun dayɛlɛli yɛrɛ senfɛ alamisadon, États-Unis ɲɛma dankan J.D. Vance ale ye jamana ɲɛma Donald Trump ka kalo kelen fanga baarakɛlenw lafasa.
President Trump, what makes him such an effective negotiator? I've seen this in Friday.
Ako ni Donald Trump ko abe kuma nyokonyo ke abe kuma babu bela jenendeka wa obe do funtini bo Amerike kuna fundi soula. Sabula oba foko kundume la ani irisibe kuma. Aobe seka dansi kele la togo di kasura ani irisima kuma. Ma kwa onfe sende kelena anu kele kele bela jenendeka naka kuma wasa ka seka dansi kelena. Wa abe na odeke.
I actually want to bring the conflict to a close and I know the president does. But
ka fara États-Unis conservateurs maba dɔw kan, o politiki hakilina ɲɛma wɛrɛw olu bɛna bɔ diɲɛ fan wɛrɛw fɛ, i n'a fɔ Italie ministre ɲɛma Giorgia Meloni, Argentine ɲɛma Javier Milei, politikitɔn ɲɛma dɔw fana makɔrɔnin bɛ i n'a fɔ Jordan Bardella ka bɔ Faransi, ani Royaume-Uni kaw olu ka Nigel Farage.